Nazubaa kwa msalaba, nikiomba utaamuka. Maisha yangu haina raha, sasa tunasikitika. Nazidi kukuita, Johnny bro, please amuka. Ombi langu tu, one day utaitika. Miaka tatu sasa bro, time change sana. Nduru si usiku tu, sasa pia mchana. Imagine kina Jose walihanda madhawa center. Eti wamfunze lesson, apunguze panganga. Jua lienda TV kubonga jua ubakaji. Bile sisi madame protection tunahitaji. Johnny mina wish, mina wish. Johnny mina wish, ungekuwa hapa. Juu ya hii story siyezi toka keja late. Sababu ya hingori na okopa ubakaji. Johnny please amuka. Johnny please itika. Johnny please amuka. Nimetan 16 leo unajua ujusahau. Nimekuletea keki mabe alipe kwa house. Kuhizi hana round ye hukatu kwa keja. Walai hii life bro ni katu ya jela. Ukitaka kusurvive epuka ustory teller. Unacheki Judy alijidai kufuzela. Aliposhikwa na karau aliza kina Josesa. Itakuwa hao na hao ni warui wenzake. Johnny mina wish, mina wish. Johnny mina wish ungekuwa hapa. Wastopisha hao maboy kumlazimisha kuwa join. Madheni majozi amechoka fikiria. Anaomba analia, anaomba analia. Johnny ebu we amuka. Johnny ebu please itika. Johnny ebu please amuka. Please itika. Mebonga mingi, story za wengine zangu still sijaguzia. Naogopa kukushow, nini ili happen kwangu, juzi tu usiku. Nakumbuka ulini one, nisitumia ile chuom, pale maboy kutamando. Mathrili nushikisha pale, nilikuwa nimechelewa, nikasema nita run through. Nikasikia tu my footsteps, nikajitega, nili struggle, sikuweza ku. Nikasikia sauti yako ikinisho mara kadhaa, please, please, please try ku. Hao maboy walinipin, walinibeat, walinivoa amani yote maishani. Johnny ebu please itika. Please amuka.